Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Salim Joratu boggi jande ga fandu halla Mamadou Sama Sikou jom ñali sakrabe hedi be. Ardibe lamni mali hulti le communiqué mabbe kenen wiide cikitabe to Russie en itama e jatteto gaaw e lesa halla leedi ndi e cakite yontere nde. Yimbe boni le benna lamu donza ana e cadale be goytike lamkobe yalla be don benna ciadabare nyamduje e le gallure nde. Furtingol le emoji bangul e golle benna furuba leedi ndi sartama nyande asawere 13 avril 2024 humpitudon won ministre golle di ngon seme kabaro jamen hande kikir altinere 17 mars 2024 bisoula sakrabe. Gube kaptoje mbien mbiti bomboje fewde nuku jifnida diwoji e dende chatoto gawo ton le sahala ledi mali. Yo hipingoji ngada di nyande sapu e jago mars. Le komunike eta major larmi alan kenyan hultama widi ima daraji na ngundi wadade yalla ala hali bonandaji di na ande. Hipingoji kutu dunu ngada ama e chakite yontarende to kulikuru sikasu e kuchala. Imirana kilu maiga wanku heba nika dafastango sita sidibi.
Le communiqué holitaro to état major général des armées holiti widene noddirtene baguje bangi aéroport le guenigaw pellande kam not mawde wada ma tonde aswerte himbe londo hite ben communiqué holiti fa handen wi fellande watra dubadi aéroport civil le guenigaw gal imadraji mangal pade protection civil wi heba wada bonon laaji le dene noddirtene château casine hono de dat marfa dun nanama ton le communiqué mangal pade leedi mallin be holiti lunga goy ana wonde wadede yalla be anta bonon laaji ko wara den nokkuje be holiti mangal pade leedi nin wad imadraji habi be yimbe don be hite le gennodirten amaskarad kay genni amazin hakun kay gawo kilo chafan jene mangal paleden holliti fa hannen wiide imadraje natiken sabe yimbe don be hite ko heemudun mbara le baler leednin duwanyare banankorodu le commune nuga cercle kangaba kaindun bonnama to yimbe don be hite yogabe le yonterne civil goto masama hen yimbe don be hite ko heewdu warama le ognol mal goto dawargal mangal pade leedi mal le genni dandiriso le region sigasdu hippama to yimbe don be hite ben gal imadra mangal pade leedi mal kay leedi burkina yimbe don be hitimi ko heemudun barama fa handen dawra mangal pade leedi mali ko wonle genni maw le region kuchala kayno hippamal sappo e jeegol lewru marsi betel lew to himbe lon be hite ben gal imadraj mangal pade leedi mali himbe lon be hite ko heemudun barama tondu
ido ben hippuji di yusufa no ben notugul kambe gube kaptoje de fewde ben alhali hippuji ben alhali habbo larmi mali den do hulti kanko docteur amadou touré dunke kabaru denago beedi wide dum do dum alhali honani kambe gube kaptoje de na yidi ben ekite natude alhali habbo mo fuddi mo fewde mabbe larmi den hadi dum no fotama ko jukke dan fasta ko sita sibbe
generalement
ko buri hewde mudum fu be yimbe non be hite ben ana wara di bonal laaji nukkuje to mangal pade leednin jamamu de hewa sanne sa yimbe bombe ben be juhan jamare tan kay mangal pade leednin yalla ko heewi miina handen wi mangal pade leednin fuddugo longude habde be yimbe duudo dawri be yimbe lonu hite ben fiado ko natto sabe handen bedde tide laaji lafi deejere le leedi malnin gonga non leedi so anan le walle hono di bonon laaji wasta matede yimbe lonu hite ben du wana hono di bonon laaji tan yalla lam ko la hakkondira jon berdum en taja fotade jamare ko heemudundu heba sugu laaji ko nare bangal lafi deejere sa watti joni yimbe fabto be jamar ko heemudun wala le genni menaka wala le genni gaw sabi la fi deejerne fata saktire joni lam ko be lam hakkondira jo ndu darne golleji heejabe lam on ko heewmen den lamode sa hin leednin
des regions du nord
sakira auto taklaj mo du ko waran banga bem am facebook en dun x on twitter kido jamara boni le lam duanza ben na nyakuri ko heewi den no dit o kaado tit alana dum mabbe yana wara lebbi jitti hande den no bibe ndido ngeni gonbe ben no kuji goddi ngadi no dango fewde e lam o ben darda be do fiide dabreji dalla galdur nan heba nyamduji hamadun diko yo ben kumni do kabaruji ngal do dental boni ko be won ko hani ziyat ko balli kedanam
e yimbe boni be no jimi mbi annan le ndi anana wi san
Ana men futtingol imuji bangul e golle furoba leydi ndi ndenno humpitama ñande as bel jumar jabbide nde ndenno les communiqués ministre golle holti wide dido imuji di fuddi tan ben ñande asore sa poitati avril 2024 ndenno communiqué beedi wide ndenno yimbe le tan ngadbe imu le ko jabbi e wadu woni do inde hitande 2023 be ngatta ngo imu ndenno postngaji di ndenno yo nambara unyere tem en nay chapana jetti jene imoto ndarto na buri unya chapan jego unyaji najo kedana fasita wasita sribe
ngol imagol yimbe ko han wadde dum yo yimbe be jande mo naari bangal demal maran dabaji golal usine ittugol kangé informatique golal birungaji duwanya en impo dogotre porta de journaliste e nanana mudun diplome ko han wadde dum yo catégorie B1 BD5C ni communiquer holta de ministère debre fu fiyama yimbe watbe talkum en gidde arandere ngol imagol fonction publique le genni bamako genni kay sigasu segu mokti tumutu watta de gawo betan han wadde ngol imagol fonction publique kasin sabe o konkro bantinama li ministère na sabe yurku yurka ko ko mata ni wadon o kongur arandrejo holliti fa hannen wi talki kessi fe gotin jabatakan kasin lam holliti fa hannen wi dabri lobbi fiama yalla ngol imagol fonction publique an wadre datti labdi taw yurku yurku fu walale mudun meccitunde wi le joyi leru février jabbinu ministère humni kabaru golal ka fonction publique ne leedi mali pami ania bantunde concours fonction publique ko golleji mudun fu lalna ni dal 2023 no o ania pama ciagande be mati yurku mawdo ko wadale ngol imagol ko yati be sappo e sedan honku nga to lamo watti joon sabe yurku yurku matali o concours
ñande asawerende majira wada matu minaka tun den no hawrtingal do ne do majira woni julaabe transporteur en roobe ardibe ben kanye jokolbe fedde yirwere lamu ben region minaka den no dum fufu yo sabi cialaji ñamduuji di wolti wi de dun no ben ko ben mobilaji ngadduuji faabaaji di do tete ko ben nenaali be fi en haani ngaddobe marchandise be ben hunchina hore dina be faabaaji kanko Umar Sidi Sisse woni hore jo ben nande do fede humaninde yirwere region minaka wonko hanni Mohamed ak Essetan ketana fastango sita sibe
la situation kabar ko mata le genni meneka hannen dum wana honugo suudi fi goto sabdu nawi fa wala sedam mere tewtere lam on tinno wada imadraji fina amen dabriji ko nafra amen men lamnak be e wadna amen huuni ku jaddoto bawdo mebbe gasa jeewi honone balle ko log natre genni hannen dum natki tedala kewdo sabu kulleji nyamtere ko hee hannen lafama le genni meneka micitunde jamaren wi genni meneka e jaagu maran dabaji di en nanal mudu wuri e mudun ga me jooda kin tan mede doomi balle ko jungo lam on de mili fondne lam on tan wiso o balle ko wari ana nato sabe hunja tidala jamar ko he mudun soni wala dun genne menaka abadam mudun wurele balle ko sabi balle ko watra fu mawa burde jaagoji amen e golle ciudi men pen watta men naftiro
principal comme le commerce
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Yetta meda hertande verifion yowi do yande do jukakul gullergal lugaji do bembe and denno draman maga wonke benake dana fajtango mi hor.
Eyo ngal do gollirgal woni Yandex image mo hertana jamarnde dawawi dun latade sababu yowtade so nate yo hakika gollirgal ngal na hokka dun kabaruji hertadi dullugaji natede so ni on cigitike photo ma dun ron jidi andude so photo o na billi e kabar humpitado o ana yafi notorto ordinateur modon ma telephone modon kala so tawe don njohon du bembal ngal tawa fuf e windude Yandex yalla natude le mudu denno nyodan bouton do inde image madun Yandex image don lugaji di puddan tagal mudun dabareji di jogi don e ginde natalgal gila ordinateur modon ma telephone modon madun takkon natalgal e do gollirgal gal den Yandex toton on tawaruji kewdi do natalgal bembal gal e mudun natade humpitama wattuji mudun e natade godde nandude e mudun mawde latade sababu andon photo e mande photo obama yo lugaji njafudi e gor fof dun wawi nawturade hadoji jidiwere kawaruji ingalangonga
e mbiyen yotra meden wonde dun woni zoom sur hande meman hala kabaru na flaji ngatedi le ndudo lewru barkindu ko buri hewde yimbele yoga be sodini be taki wiide na flaji ana juuti e le nuku jogaji mbiyen be pian dabare den yalla pati e kawr be ngara e fuddode na flaji di den hono dun e bandun
musitu gogo turu won ko ben kedo fas tango sitasi debe
le fuddore korkaru ndu kalfa ana weltino sanne o borontan dolla kam makko o bama daago makko julirgo o nanga tebeji makko o ya miside kanko neddo goto artotodo jama fu yottade miside julgo nafilaji ganen beltare boye balle joy korkaru kalfa fuddi jewdude kasin to julle mudo nafilaji yawata tlade ji kanyo alma miside wotere kanko da bado heppata e julugo jamaare makko o mila jati yalla jama ko heemodun ana tampa watte korkaru juuni kalfa wi kanyo jangoni han julia misiri wonde bangi lumo sabo on nani almam de miside julam ana yawi sanne di kulleji nanal mudun wonko kalfa milto cagan kalfa du yimbe hewbe du a tawan ana jodole galleji cagan so korata jama immata ko yam miside fe fottiya e julon din nafilaji e watti mudun yoga yahan fa wattina julgon nafilaji battoto timmure so yotto gabe fama wi modu wabbe holliti wi ni lewru yo lewru barkunu sanne hono fu aslama le mudun heba mojjer mawne yoga jati holliti mi sun wala alla fe goto wawa yobde neddo waddo lobbere leni korkaru sabo alla tan andi derja korka
sakam pawi to katten kabar jom hande mission wasatu fu dar bangal jamo 3320 man jodi application so tamni banga play store o ser yotrama e magazine yotrama hande yo ben gouvernance sto entena yo wido ben kambe yimbe jola ngartu be danno yelan be dor famu kanko musamo listu ko ko ben ker fostango min esita sidibe yo en kire jam leydi malli leydi ndi wita wita heewi e muɗum ɓuri fof banggal naturgol sifaji juddoji saria goso kulubali ɗo neɗɗo jolla gartuɗo kay duuɓi nayyi o waɗino hakkude libi algérie e ley guicce yaade espagne guila o warti gowsina wondi e tinnade yala biltade e tiallaji
fa watte joni meɗele tiɗallaji caggane ƴumi caggan leydi warmin ga feede noddirtene OIM hooreɓe muɗum jangin amen mi hokki amen de jawdi ko nafi amen mi wawmi o feeti e golleji ko nafata amen min jaati ñolman hannden miɗe gole le service goto genni kay ko naari bangal connexion yi e nandal mudum famu intunugon ordinateur
laaji ñangane dun no wonno ciagal leedi ko warti ko hinnike gulleji margal e demal e wi mako duubi nogay o wadi france fade mako wattude wattu 1977
mede fotoni be sappo e neyon bibbe balebe habbe anniya yoppude leedi france waral leedi maldo me warma ewa gulleji dime way wadde hono misali demal e margon dabaji ko nafata amen me wari le leedi mali giddi hitan ne yorgo bongo ko matande leedi ni tijji hannen homa amen fu hebi hunde ko wawta wurnde jom
baraka fofona yo horojo nokku bismugol e famingol yibe jola nokku kay o meme hala mijoji yogaji bangal jogola lamu e vitavita e yagol jola
hono di kabaruji fu ana mate le lede yogaji ga du e tawede fu bale yogaji anton jojinama e inde be yibe ferobe kay e projet ngaji ko heewi ana wonde fiide dabriji ko nafata be yibe sube wari be fu dokkundira juude golla yalla kabaruji lobbi ana heba yede hakko e balle fu ko natto sabe be yimbe heba yite le cercle ngaji e réseau ngaji leddi fu hannen men jo inton centre goto ko wata sakitaade be yimbe
différent cercle de la région
tagal fandaji mabbe yade njola nafaka wita wita o e famaji mabbe le yirewere nukuji mabbe hakkilo baraka fu fana haba o sifa wita witaji di yata fe tagal be do yimbe njola be
donc si aujourd'hui
ngel man hannden yimbe ko heewi waye hebde jangam yogadu hebna ciud doctoroje du fu sabe mudum yo yimbe meden firbe yeccagal leede sab kabi itti kalsi ngal de ciud l'école itti doctor moƴƴine ɗo natigue saabe ɗo honcinde keeɓa nokkuji kewɗe le leydi nin
fedde leydi mali fumaninde jaltinaɓe ne wondi imadraji dranade hakkeji yimɓe jola e keeɗum faabaji mabɓe no yawdi kaɗana Ousmane Diarra kankone hoorejo AMB
en fo yimɓe firɓe no wirfitiɓe wara leydi mumen wittigon ceggal leede ma heddagon e leydi muɗum ɗo fo haqƴe tommonta no ga ko ɓuuri tiɗde tofon yo fiide dabiriji hono ɓe yimɓe fabirte soɓe wari banggal hokkude haqqilleji lobbi ka hokkuɗeɓe cafaje ceggal muɗum jangudeɓe golleji ko wata nafudeɓe ceggal soɓe ƴi jola lan pe warti
a l'air de retour
madraji yogaji dan gondi wodede to koni digutun le lamu sikaso gila atner abidende ministre humanitaire mali ngobe ngobe tagal landini dun sisil o woni yawaraji bi adama e kabaru weltere wakati e wi docteur Burlay Keita tindina wato ministre nde dabri fuf jama yalla watande hakilo be leddi mali gonbe nyola jogbe telaji e le lede de be ngoni e mudu
bamre hitan 2017 wartande handen ko yati be unyaji cifande jion hunga heba faba to lam ka e balemu en be yimbe wirfitibe ɗi caggal leede fa hannden jooɗo haala ana wonde waɗede hakkunde menen ka e laamu on ka e baale yogaji ko natto saabe fiide dabiriji allah ɓe yimɓe ana heɓa faabe saabu yoga meɓɓe anle tiɗɗalaji fa hannden malinkoɓe ko yata millionji jeegon wonko heɓɓi fiiti sectre jooni
ko ɓuuri capanɗe jetton ley temedoro yimɓe joola naale runde afrique heddiɓeɓe ana europe amérique du nord e asie no holitiri ministre malinkoɓe gonɓe caggal